najimsafi.com.
Major keys to bigger than
major keys, baby.
Mopa, yeah, 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 yeah. Oh, barua yako mpenzi nimeandika ikufikie, message yako mpenzi. Oh, message yako mpenzi nimeandika ikufikie, barua yako mpenzi. Maisha geto natoka simpi ya tamya, narudi mikono mitu kwana nipoke. Ananipa mapusu mapa na njazia, duwa zake kutu kwa mwana na niyombe. Maisha nyumba za kupanga, nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje, itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye nitawezaje, itakwaje, itakwaje. Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje, itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye nitashinde, itakwaje, itakwaje. Baby ngoja tuambie, vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi yapo sasa, vipi wivu mnaona nyinyi? Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraga. Letu saba liko laja, kuna muda tunagombana. Asira mbaka tunablokiana. Wewe kuna muda tunanuniana. Doma pezi mbusa seto tunarudiana. Pesa magari vili msaralia, hakuni tupa sababu tulwekania. Macho alifunga pazia, akaridhika daga wakulumagia. Maisha nyuma za kupanga, nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje, itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye nitawezaje, itakwaje, itakwaje. Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje, itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye nitashinde, itakwaje, itakwaje.
Allow me to introduce my name. This is when I was boy classic, aka Omar. We study from the photo. Let's enjoy our life, baby. There is no you without me. There is no me without you. I love you.
Akuangwa makali kutoka kwa DachiMsafi.com.